Inhliziyo yenqabume noma sengathi Inhliziyo yenqabume noma sengathi Inhliziyo yenqabume noma sengathi
I'm not afraid to die.